Tuye da twe dia mpo nyankopɔ ase ewo ne awaye e dia maye wa hwɛ nso ama de pachi ye na wotwe akwa babosome afe akwa babatu ye da so ate ase ene odi akye ye ema da so te ase ye mfa ase da ema ne ye mpigya ne die ne kese ye woni awaye e dia maye ebro adwene ene te ase ye so ye nsemre ye bebo mpa ye ne etie onyankopɔ asem na megidi se Ibe wie be nhyira kɛseɛ ɛde abam baabia wo bia yɛmmɔ mpa yɛ papa yɛ da wo ase yɛpagya wo yɛyɛ wo kɛseɛ tuntum din yɛhyira wo di yɛ wo kɛseɛ yɛpagya wo yɛda wo ase yɛda wo ase yɛda wo ase woayɛ bebree ɛde ama yɛn yɛka se awurade wonyɛ bia ne atorofoɔ na yɛnim deɛ yɛka tɛkyerɛma da bodwo mogya di mu afu sane a yɛatom ara kwa mmɔborɔ nti o ne yɛda so ɛte ase yɛda wo ase ba yɛbusua yɛda wo ase ɛma yɛ papa yɛ maame yɛkunu yɛyere yɛma yɛ nuanom yɛnɛ anɔpɛ yɛda wo ase ɛma asafo no yɛda wo ase ɛma community a yɛte mu yɛda wo ase ɛma ɔman Ghana yɛda wo ase ma wiase afa nyinaa yɛda so te ase asomdwam a ɛyɛ woatom ara kwa wo mmɔborɔ nti ɛne yɛda so ɛte ase ɛnɛ anɔpɛ bɛgye wa seda bɛjo na sia bɛjo ntuntum bɛjo wa yeye bɛjo nshira ye pɛja wo din ya ɔka sia tuntum din de ɛne de ɛwɔ Yesu Kristo din mu ɔne a wayɛ ɛde ama yɛ aburo ya adwene ɛne ɛte ase so aseda ya wo dia ayeye ɛntuntum ye tena ka mu de ye kɔ ɛsan de aba asuwie mu ye da so te ase ɛyɛ wo wrade wo no wayɛ nyɛ ho ɔde ɛnyɛ nyansa ɛnyɛ tumi wrade ɛyɛ wo nkuto no wayɛ wo tumi no ɛne wo mmɔ brɔ wo dɔ no na abɔ ɛho ban aba bɛdu san pɛmpɛn so we yɛmfa waseda ɛma nipa yɛmfa waseda ɛma bosom yɛmfa waseda ɛma nipa biara nkuto na sɛ fata ayeye nkuto na sɛ fata ɛntontom ɛnaseɛ mpagya internet da yi bɛgye wa yeye bɛgye wo naseɛ bɛgye wo ntontom ɛwɔ Jesus Christ dim afei yɛbɔ mpayɛ ne asrɛ bɔnefakyɛ kasɛɛ mu nneɛma adwendwene mu yɛafom de tie awurade yɛsrɛ awurade sɛ ɔmfa ɛbɔne ne ɛmfom so nyinaa nkyɛ bi wa no bɔ mpayɛ ɛwɔ yesu di mu yɛbɔ mpayɛ ɛnɛ da yi ɛwɔ Jesus Christ di mu yɛayɛ bɔne bebree ɛde tia wo yɛn kasa yɛne yɛ yɛ adwendwene awurade yɛafom ɛde tia yɛsɛ sɛ wobɛhu yɛ mmɔbɔ na deɛ ɛbɔne ne ɛmfom so nyinaa akyɛ na wate yɛ ho ɛde firi deɛ nteɛ mu deɛ nsɛm fata biara mu ɛwɔ Jesus Christ di mu yɛayɛ bɔne a nsɛm fata yɛde ani ahwɛ deɛ nhwɛ deɛ aso atie deɛ ntie yɛde ano akeka nsɛm a ɛnsɛ sɛ yɛka yinipadua akoa no yɛde ayɛ nea nsɛm fata ɛde tie wɔ awurade yɛsrɛ wo ɛnɛ da ɛwɔ Jesus Christ di mu awurade nhoma mmɔbɔ na fa wo yɛ bɔne ne ɛmfom so nyinaa akyɛ na awurade te yɛ ho ɛfiri deɛ nteɛ mu ɛwɔ Yesu Kristo di mu fa ɛmfom so nyinaa akyɛ ɛnɛ da In the mighty name of Jesus Christ, the radius of Bonusun Sansor, the Nipa call how Abanier or Seye, Ashiasia, Yaria, Nian San Fata, Bonia Ketia, Edu, Yesra, and a day away Sundim, Ya Nuya Hon, Efria Bonny, or no Krenu Kremu, Yesse, or their Bonning in Abacha, and what Tia Hon, Edu Free Dentia, Ewa Jesus Christ, Timon, a fee mom pioneer Serabimbo, ye different ye fibum, ye quire banging, a Bushianish Radensa, ye Nianum, ye papaya mame, ye. Mao, you kunu ya yere, ya kwa ye benyina sreban bofira de nchain, o batampa, ao de yen shen in takra se radina ne boy hu bay shen so de koba yen sre no moy hombay hum hum ni hunemu ewa Jesus Christ dim biwa no bompa ye ewe yi sudimu sre on rade enede. Ene omo ye ho ban yo fa en kombra so dwem ka ye fa ko de be akwanhia de be owu de be oseye de be isan ye bompa ya kronfo yenfo anacho ya da ombe ba yes rewrade ban bo sronko hunhum ne hunan mu de be hise bia de fa yes rewrade ene dey in the mighty name of Jesus Christ misra rewrade so boy ho ban na fa ye kobra ye nipadua ye kra ye nkwa ye hunhum hye wo sa yes rewfia ye tim hye wo sa rewrade ebusua Sa, yes, row ye jumemu shem sa, bibia ye bia, ye tu shem sa, ewe yesu dimo, yes, rabbin boss ronko, yada was say, ewe yesu Christo dimo, a fee ya mompire, yada was say, obatampa, yada was say, Jesus, one ya waya ediamayam, yada was say, washa and swam at the patchy, and that was the sodia boning in a chain, yada was say, what boy who by you, o dia koba. Ode akoba na obesa akoso ahwe nso ewrade da wase ye pija ye okese ye tuntumudi ene anope yesu kristo dimo amen ye bom pine ti unyankopon asem. Yada was say a radwasem shonsa and yeni pasem. E we radwasem e bom pie yesudimo e rade kasa fem mam fama dweni minyan sem to mi bi en kabi biwa. Ne mu mameka wasem sen e sitye. Ne ya wasem ni enfambo bres sefata e wumu ni anya ayerama. Ma wasem for jia yarisam peja en koswo. Ma wasem fan kwachye emre wma. Ma wasem beso bonu fono tam fuju medien shi shebiara. E we yesu kristu dimo. Amen. Ene ano ene dey so yeda twedi ampon yankopon ase ewo ne awaye edi amaye me ne o che nyame asem kakra bi na me bom pae se ebe nhiras kase edi abrew na ewrade no nyam so ebe kase question ba kwana mpese mi bisa ansene yakọ twresem ukọ yesu nchen a ana ba nyame nchen a ana se suma wo sum yankopon dem botai ti e na wo de sum yankopon wo di di yankopon echi e dem botai e ne si wani so a wo di di yankopon echi empem bebre e ya ya me ka kire e kristofo se se oba yankopon fi a wo mindset a wo de ba ye adwene da wo tirim ti a wo de ba yankopon chen ana se di a wo di di kristo echi no sa adwene no e na kire se yankopon eben ana se omel e kire se osum a wo sum no e ye osum pa ana se enye osum pa ntimpacho tie mi yepa de be nyira kese e de ama e de antwene e na okita e wo nyankopon ho e de anti e na osun kristo e de anti na ne wo so fro kristo ni amwa ko chro din e wa sori mu a ye friend say wo se na ye monje wo so e se de okwa sori o kristo ni wa fa yesu se wo kra e ni wa je nkwa e ye bibi nti e ya ware nti e na okwa sori minim say my wa bibri any one ware bibri mema bibri ekwa sori because of our ability we jai now sori bia okọ no akwa sori bia ono nse ono se se emu ohye ehono na okọkọ bom paya ewrade betie nintem ewrade be ma na ware abantem minim rantie ni ma my wa bia omukọ nsori a nsori ofi local church ni local church a watine mu a se se de oso okọ international church ono a ose international se se sa no moka no ye kọ international church ye kọ asori a youth no dọso ehọ na kọ a girls wo ho ehọ na kọ a boys wo ho ehọ na kọ ye benye bie enti butai ben eni si weni so e ye sofo ni nti na akọ e se sofo na o se enti me kọ ama bompa ye sene be ya me ha obekọ e di enti e na wudi kristo echi ene utie nyame asem ya be nyira kese e de amao ye mbie bible no kọ John chapter 6 verse 22 ekọ e do so pa ye e do so pa John chapter 6 22 e baning na do so be bi e di be si no ye be si o e bia nyame ya do mada foforo ye beto aso e de fi o enti e do so enti man sha ase e entem na ye enti e di fi asem na so I am the bread of life mene enkwa abudu mene enkwa paano no obekase enkwa paano obekase enkwa abudu enti tie o se na men kan wo brofo kasem na ma kire ase e wo twi mum. On the next day, John chapter 6, 22, on the next day, the crowd that remained on the other side of the sea saw that there had been only one boat there, and that Jesus had not entered the boat with his disciples, but his disciples had gone away alone. Other boats from Tiberias came near the place where they had eaten the bread after the Lord has given thanks. So when the crowd saw that Jesus was not there, nor his disciples, they themselves got into the boat and went to Capernaum seeking Jesus. Okay. Yekai embra Yesu Christo eshe enkro for 5,000. Into your Bible, ma, you say memma 5,000. Radishida budu ni apataso. Ede share. Enkrofo dudo bebre no ye kan memma nko awu mu ye nya 5000 kan hunu se bible no ma ewrade san hwe enkrofo 4000 nti ye wonkrofo 4000 ewrade hwe won aye enkrofo bebre ya ba yesu na se bompa ye sa de gu abodo ni apata so hwe enkrofo 4000 ye kan memma nko awu 4000 ene ye wo 5000 so account no so ho se ohwe won so ye kan memma no ye 5000 Inti o share 5,000 we wie ye no. Ena enkrofo ne kas ye ni ba bi akobiem. Ye be siwu ohene e wa ase. Na anase ye be ye opinyi e wa. Na wa hwe enso. If say ase no ma ye enkwa asem. E ye nyame asem. Wo kyerekyere enkwa pa no. Wo wie wa sama ye duani asen di. Nde se yen san ko back biem. Ye nko back biem. Enti Awurade hu adwene bone sey. Awurade hu say sa di adwene bone because Dente a wunu sa yabje mbwane ye. Meche nyami ya sem. Miwye mishira apatane budu suma mudiye. Mungu fia mwusu mungu. Na meti nasi dada. Meti na menasi. Na ba ya sem. Yibabe tikuru. Nama wan. Nama tu meya ohene edi amamu. Nama tre. Ebe say mimishi na medeba. Sorry. Ena mama se mbedi ohene. E wasasi wisu mkwa. Because meye ahimu njina ahene. Miye ure mwura. Enye sa mo be sei eye me mission amede basa swiso we enye futu enkoma leaders enye futu enkoma asofo eye asode ma betimi asa wo mission e wa asase wiso asode ma e betimi abaje sofo so asa wo mission urade de wo basa swiso sebeye tie ni e pa na be nshira de amam wo ye leader wo ye sofo na nyame isu e de ye dwuma kese e wa asode mu e wo ye dwuma na urade de afre wonuma one sha comment in seman crofo beka e sofo de o show e sofo de o bo ye sofo de say sansem bit me wura wutim amane urade e pese wo ye e wa asase we so no one hwe be deviate e fisa akwan so betwe ho fisa akwan so etie nkrofo enu asem ama bonsam afasa nkrofo ne ne so e de sell mission out the bass as we so te rade e pam nkrofo so wonko opam owie no sedaka chesu afo so mufa boat endi kan enko muntwe nsu na nko na meba ne rade fro bepo no ko she wa ndu nkrofo no twen a yesu e ma na nkrofo no so kofie bi sem koda e bi deda ye Inti both nso e ba akopɛ esuafo no fa ba akopɛ na de kɔe ɛno na Yesu na nti nsuo so a ɔde kɔhyia ɛyɛ esuafo no ɛwɔ nsuo no so a Peter ka sɛ saman ɛna Yesu sɛ nyamea na Peter sɛ yɛ wɔde ama me na nte bra ne de akeka ho bebre nti krɔfo no sɔre yɛ no ɔmu sɛ daa bi Yesu ya twɛn na ɔma bebi ɔkɔ no so mae both nso e ba akɔ na sɛ Yesu mae na sɛ biibi esi nti no wo hu sɛ Yesu ni han de na bia Yesu apɛ kwan bi so ɛkɔ Tomo ya maajwene se, ene ebedi nechi. Tomo se, Tiberias, bo tibifi Tiberias, abako, eko kapenyo, bebi ya, isu ya fondi omweni chire ye. Tomo ya maajwene se, ene ebedi nebo tibu, ni akwa kwa shishe Yesu. Hallelujah. Ni akwa kwa shishe Yesu. Enti ni, shishe na ye shishe Yesu no, eya adepa. Ene anopeyi, utimi e shishe Yesu. Uda sori ya o shishe Yesu. Yesi ya fre mwe Kristo fuo, Nenso, abrabo aye bono. Eye Sundays nkwa ni yewe Yesu. Obi akwa asore abba. No atu ni Bible mwa, sheni bagi mwa. Bible no kwa, sheni Bible mwa, sheni bagi mwa, kwa asore kwa wembi mwa. No di bae fye di bae tuho. O di atu wane nwa. Onkain Bible biye mwa da. Untie nyamia sem biye mwa. Kusi se Sunday. Ebe sanso. Bankrofo yi de wotie nyame asem enre ya. Ade chiye ya. Wosan shushye Yesu etie nyame asem mo. Ebia na nyame asem ti na ohwe Yesu. Ebia na bibi ti na ohwe Yesu. Enti na mishase ebisa wo se edin ti na wudi Yesu echi. Enti nkrofo we fa booti se omo so mo kɔ kapeni akɔ hwe Yesu. Omo kɔ hwehwe no e wo kapeni o. Na buta ebin ti na wodi hwe Yesu because ohwe Yesu ya adepa. Se ma sori anopɛ yi, se wo so asori anopɛ yi, ana wo so sori ende dey. Kye se ubi bia no, utimu se wanam otuo okasa wo ne ye senior Paul, ene esuafo no ko hu wo Antioch no, ose nkrofo no ne ye nsuba nyina se Kristofo. Enti ho ne nya eye Kristo ni ana se Kristofo din no edifie e wo Antioch. If say wo sori anopa, wo ne ye wo suban wo kasa wo nante esen kire kire na ye de ma wo no wo din kire kire no so enti wo ma wo di e kristofo enti na anopa sonso from wo kristo ni dia ene wo su uban ene wo kasa wo ne ye wo nante e audity area mu awote udity wo adwuma mu ho udity your friends e kro mu awote no ene abraba wo bo no esen fato kristo ni ana Okwa sore pounds or chimansu wo di fiho. O ni di fiura e kuntokwa. Compound house or chinganga lia ewo compound house o. okwa sori pane sunsuni ban bia o yeshe sumase ne ensem fatal kristo ni obi kura niamma bia ohu fa no kura no enye na kono mposo obedi na chi akwa sori enam saa wo sunti enam saa wo suban boni nti ne obi a onji kristo di no na nka opese oji kristo di no sese o kasa tia yesu kristo kasa tia kristo sum because of ye suban a ye di fi asori edi ba fie ebeye no nti enna no pe tie ni ye enkrofo yi esfa bo to say wo kwa kwishia yesu wo kwohwehwe no ene hwehwe yesu me kanfo jesus e de amao e mo bin that out so broni bi ene ba ye na obaji gold e be ji ye fen say e be fa nkrofo ro de bible man there be christo sumo ho de da e ya kan history e ya de ye nim no no hwe ansana abrofo no kura be ba say e de twresem a ya tro ya translate fi greek ni hebrew e de abraye no na nyankopon adan no adi e de akire nkrofo bi wa adeda e ya africa deda wo kanya mi asem e ka yesu wase yesu e dan no adi e de akire on de dance no mo bae e ye nim na wu nim ana yen kan mounte da but kokain na hwe ye we difo wa ha awu kanya mi asem yesu yi won ni won didi kire won e ma won sem kanya mi asem e wo gana ha se wo shase papa ya odi kan wo shase di fi Cote d'Ivoire e di wura Ghana ha bebe e tete asofo okura ma mu ye nyame adwuma sunsun adwuma won mo shase ye sunsun sorry sunsun adwuma ansa na brofo no e de the word no e ba ye indi tie ni ye e mo confirm se weni nyame asem no endi teni ye won de bible ne baaye ne nya san krofo no ba gie god ni we da bi anya san na te e mo bi na dao e mo bi nkas yesu ye scam kristo sum ye scam yesu na ne kan o se wie ye mre no o se empetekufo e di nyan homa be fra wo ba fra nyan nim endi se ne ye hum petekufo e wo enyan nim a ana enti na kasa tie enyan ni nyina na hu se petekui ene di nyan homa akata no ye wa torofo asore wo ho ye wa asore ye toro asore anyame nim asore a nyame entim sofo anyame mfre ne ye eye petekuo ni bi na be fra nyan nim enti se hu onsana yenji sankrofono emfim beno nkyere se ye ni genuine men of God eno nkyere se ye ni genuine Christians wo honum e wo ho ene mrante aba mama aba a 77777 yen sheda enti ne masne ye kasa dia kasa ko se se ye nkwa sori biem mrante ye ja sori enda kyere se nyame sonkra nye ni pa ko no biem ena no pa isachira wadwe na hwe Yesu ene dai sachira wadwen na hwe Yesu ewia ya utema na jua utemi dai ya utie bebisi sachira wadwen na fa Yesu Kristo enkrofoi ekohwehwe Jesus ti de sie o say when they found him on the other side of the sea they said Rabbi when did you come here Jesus answered truly truly I say to you you are seeking me not because you saw signs but because you ate your fill of loaves. Tiedie. Eji krofon kodru. Eye yusyo no. Other side no. Kapeni ono. Eno muhu yesu. Nam se. Na unia. Neba nese na be pieha si siye. Tambay. Ena be pieha. Ye un sofa kodru bi. Ede chwe yusyo ni bahase. Ena yesu kachira won se. Mo. Enye se muhu. Ensen chire ni inti. Ena mudime chia bahase. De enti a mudi mechi abase e hwehwe menyina gidigidi ninyina na ye mudidi e hye mafuruma enti se se no e ye nu nti e na mafa boot amoda so e de e hweme nti na ba je se in other sense ne se ngrofo mu ya kwadwofo omumpa adwuma omumpa se yesu de bia ye di wachi a hira bodo ni apata so ene edi me ya na ne no anu no dia de di nechi eduani nti e no mudi yesu echi enye se yesu akanya me asem ato makoma so oma sakira oma dwene efu akwan bone ho enu nti ne hwe yesu ne age mo e de fini nchen da bi anya enu nti a na mmom se yesu shira patani abodo osu nti no ena odi yesu echi danu sa me jan sori e kasasa beka je nkofo se ebi e sum yakopon because or hwawo ebi sum yakopon because or hwaware ebi sum yakopon because or hwe adwuma Mini wobi a oba asor oya konche bompa ye erade adwuma yo no kacha ya sofo ne egbobi ma no ne egbobi ma no all night ojirem anopa asor ojinem ewi asor ojinem anajo asor ojinem chese mpa ye chese aje se yankase ye bo ye first harvest ojirem tight ojinem ofrim bia obom nje ye na nyame hu ne mobo ana onye adwuma mkwan na oboa okọ ne okoye adwuma na no ba eye kuruma se Oba baby, a way, baby, I'm sorry, way, crana. So didn't any crab ever have sort of crab bois. Or they say, crab, I'm sorry, crab, don't baby. Hallelujah. But who no beggar just a minyayo, meba, minyay, meba. Oh, time now, oh, she shano. And the one see it yet here when you're cooping. Bounya, Jumani, yen, unyad your penny yen. Once I'm a summa, ain't it? Time will expose you. Time ever expose you, Christo di biara. But I ain't ya udi yeswichi. Time I expose to some crofwe. Nyango ponde yu o muama. Ose mudi mechi enyese ebia. Mweti ye nyamiyase mwuhun senchirene. Because nyango ponde kase ebi jidiye. Bible kane. Ose ebi jidiye because of omate nyamiyase. Ebi su jidiye because of insenchirene. Ye onkrofobi oha wehun senchirene. Wehun amwadia onji nyamindi. Enu no oho. Enu nchirese ni bako ni jidiye ne debi. Obu otie nyame asema ne gidie asesa wasacha na dwe wafa Yesu edie osangrofo tu yiwo ho enu nti na nyame mu no ye wo nyame asema ye ka ye kyerekyere ma wti ne ma bi ase ene ye nyame su sen Yesu ne nko a ede ya nwade ne nsenkyene ne wo gidie nso a den ACP te wo wa otie ti nkrofo yi ba ye no Yesu anka se meka nyame anya se meka nyame asem na mu gidie nti na mabaw na mu medua ne mu Yesu ka se man jin sanchirade na yede endi na ze nkrofo we ye nkrofo bia eye nsanchirane ne betima den asachira Yesu nim ndo se enye nsanchirane na me ye ye nti na mudi machi o na mmom aye eduane na mubedi akommu no because eduane no enam sanchirane so na eduane ne yeden ebaaye na mmom anhwe to me no ama mujidie ncp wo mu anjime endi na mmom end product no enam hwe Te Yesu kan hwehwe osura hinie ene ntre ne kane na dia kano mede ba mama sese nkrofo ni di dia kane chi dia kano aye hwehwe a ewa asase wi so dia kana aye duane no dia kana aye ntade no dia kana aye wiase ahunyade no afefede no ene edi akiri ninyi aye aye se wo se unya because Yesu hu se emre du e wo se unya duane edi enti dia kane ya dia aye But the kind she share or sura hini ni nchire ni kane. Eni hiya. Because diya kano. Ah, ye shishye chire no. En product ni ye shishye chire no. E ya diya en laste. But en kwa jewe yesu muno. Enu na obe timi diye fi asasi wesu. E diya kwa asamando. Obia obe ubiya wa asasi wesu. En timi fa shin fi ha. En kwa asamando. E ya diya bako pe. En obe timi diye fi asi akoho. E ye se won kwa jewe yesu mu. En e mema honto. En down kwa. So why in your bidia and your kwada man wunumu and or say him? Hallelujah. Ain't if she share yesu a chiriquine, the bein shira kasye at the amount. And you or say a yemwefunti and a mafa sika echa lore fe chem sui at the abahasi. Se boot no man fanokwa air de umbetu yebi because obin su di yejuma. Ain't you no tier de yesu kwai 27. Or say, do not work for food that perishes. But for the food that endures to eternal life, which is the Son of Man, which the Son of Man will give you, will give to you. What is the American? Or say, Enye juma eme dwania ebe say. Ti, sa same way I used to kind, emodru, enye dwiane unko. Enye dwiane unko titi enye. Enye juma me dwiania e say. Enkrofoni case ni edwiane, inti yesu yusu edwiane edemamo. Baby, I won't suitcase in your diane. Nebby before fro. It be a diane and a warner, a one yam yasimu, also foul case in the shaho. In the way I used to all cast some at a chank of four mushi diane mum if you radinch and then one yam quach ye. And the osse and ye juma mer diane essay. Samson, I won't swear with ye me was as we sooner. And bob brebia, branded the book or say yem. Ebbe sell. And yen ye may At the end, you know, emphasis behind it, then every move, emphambrel. Nemum or catch on some mushy shell diania, a yet da ediane, ediania tiasse, ediania ma da enqua, and a monshe. Sanso na wunso awutie me no hwehwade e bema odankwa na minu mio ni enim se dankwa ni abusunsumu dankwa ni beyiguro mu dankwa ni eduro bia mu dankwa eni mame wotanche dankwa ni busum bia nche dankwa ni motia bia nche dankwa ni huhu bia nche dankwa ewo kristo mu to se yenhwehwe yenya adwuma ma dankwa ana minu mio ni enim se wo kristo mu ti okache omo munye mamunye adwuma ma aduane e esai ma yermo ho atua lorry fair de twa nsuo de ba ha hwe adwuma ya ma ye se eye 3 days na mudi tena nsuo isu de ba ha ma ye se adwuma e bedu ase e pe aduane a se bi mudi ko muyefu a straight to ya ni mu cheating mu udi bi ya no akogina cheating ene cheating na ningina akọ wa download ni ningina agu fem oh nemum ye adwuma ma aduane a ebe ma down kwa ti asema yesu pa kire wa hane ye hwehwe ade ye down kwa hwehwe ade ebe ma down kwa ade enkwagye ewom nemum nya ade a ebe ma 3 minutes enkwa Saturday make an asie 3 minutes enigye 5 days enigye 1 year enigye ene ahoto eno no nye da ahoto eno no nye da enigye eno nye da enkwa dan kwa dan ni je dan ho to nyina wo kristo mu enti hwehwe kristo mu de be nyira kase e de amam enti no asama me pese me kire wo ne ye nsum kristo on based on condition there be men fa condition bi si wo emfa nsum yakopon me ka condition a emfa bibi ensi wo nti na me sum kristo bibi betima ye me amehwe a wo nti na me sum yesu and to be join me local church and then I'm prayer comes me join me local church and then I'm sorry I may me say ho yesi e ho na me hwa awo ne beba dabi enya awo nti na wo so so yankopon enya ware nti na wo so so yankopon enya adwuma nti na wo so so yankopon enya biribi nti na wo so so yankopon se biribi bem se biribi e bem pa enya nyamsom asai na se ade na wo hwehwe nti na wo so yankopon sa ade no bi sa wo se e yankwagye se biribi bebem amo asom yankopon a masade ne nyaden dankwa ewo kristo mu enti na mesom yankopon se mekra benya dankwa se menya nkwagye wo kristo mu se baabi o sisi abefa me akono menya hobi menya ho chefa yesu metisa ban ni bom na bofo dinanim eba mensu metu ehia no ne makọ eye osurai me eno ani butantia mehwe yesu nemum enya ade a besei enya ade a enkwagye nim enya ade a wunya bibi papa bia mfim at the end time kasi time will prove the genuineness of everything time ye meti menya wi ase japade gina menka ase enye eye passe wo so nya japade eye passe wo so nya sika eye passe otoka eye passe nya nyema bebre e wasase we so but ningina wu na ubeje ningina hwako nti at the end of time your time here on earth no ubeje isani ema ningina hwako so at yase na se uja wako no emfa so ben enna wode ko owechire because so owechire temuo ne wo ho atemuo wo ho a ukwa kwobu aten na se uhia bibi e dia court ho akwobu aten e dia na wode ko asase we su e niam amie no ida se ye bebu fo anase ye bebu bem. Hallelujah. Tide me kan yi. Ida so be kan nwan no ho, anaso be kan ponche no ho. Enju no kire yen se, wiasum ha ahunyade no. Ni nya no enya de bia ye den, metime de ni gina ye den amawo. Wo ye adwuma de me hira mu san no adwuma, wo be nya ni gina, but di kan na hwehwe nkwagye e wo Kristo mu. Ansa na de emfa nkwagye mba, de ye temporal no, ano ode aka ho amawo. Ti dem tempra ni ahunya de ene biasima ni jeni af eye tempra fa so bi anya den enim at the end of time eye aso for ni enka ni ye enye sem fa so bi enim no abrahye ni nyina we jesa na another she christo fo tim se ene nya wiasimu unye sika ye adwuma nya sika pa na be sika ni a enye ena usi dan enye utoka asege ye decide na hyehye ye trima ma ye se se christo fo ye nyafo e christo fo nyina ye bebre na ye nyafo sana enye de bi fashion itrim no nya adwuma den fashion itrim se onye adwuma den but bi sa ho se sane mani nyina obeye obenye sika be at the end of time no hwehwe niam a oye nyina wasase we so only listening in our war. Oh, my ejuma pesca, my ejuma to dime, my ejuma si companies, my ejuma. Sanye mening ina faning ina siwo. Wabo akokura na wo time aso anase. Wo die arem pasu, udo uom pasu a wo time oso abebe wun. List sanye mening ina. Na shishe kanim, shishe dainim, shishe assassinim. Diahe ena down kwa wa, met miyan sum, ediako asamando. U shedding in emwa, ubeche wunse ka, e dine sika, no winyang in an, u shedding in emma wunse, down quen meaning in emu. And the at the end, no, why have you never saba be see Christo so, or no pe, and nan quajia, down quiet day, a woody moon. Hallelujah. Ate de mekana se, and the so no, and a down qua woody moa, decaying on once, and son de down quen nimono, wakunya no so at the account. No abo bra, e sefata. Ewo Kristo mu. And at the end no miwo Yesu. Ena masan yere me honso aide abobra. Ba ma yere me hon abobra me de ma hon den nyame aboa me enya ma hon den enya ma hon den nyame aboa me na metimi enya sa ne ma nyina awie no. Me ko no magani nyina ho asasusu but me kura de enkwa wom. De sombo esinkas ni ne ma na magani nyina. De sombo pa no se Kristo mu. Down kwano menya into wa ubewuwa kukuduro so ufia sasuwa kwa say yes menya de sumbo sin gold menya de sumbo sin edain menya de sumbo sin ka menya de sumbo sin bibia wa sasuwa so enu ni Kristo hallelujah di yesu chere omo se menya jumama an adia ebese enu nche se adia ebese ni nyade papa e yade papa baye tempura enche enkwa jebia nim. Enti ma ya adwene enko tempra ne manko anso ma wadwene enko dankwa so enti wa bisa ho ade ebeboa me matenas daada ne ade a edim beko seyi mu no de hen na mehwe agye so hwehwe Yesu Kristo e chiri kwan ma mento aso o se o se I guess but for the food that endures to eternal life which is the Son of Man which the Son of Man will give to you. Inti Sam can down call Christ. Or say, for on him God the Father has set his seal. Yes munu and yes seal. Chase paja say onunumu and a down kwano ewo. Any obiem. And it has been sealed. Unyawo bebia. Unyawo bebia. Unyawo anointed oil. Unyawo bebia. Down kwa wo Kristo mu ena ye mompa ye emfa nsere down kwa ema so fo bi mika se kotoa na mompa ma na mesere down kwa ma no de ye gusu be bompa sere down kwa e de ma e ye rubbish nyansa bia ni down kwa wo Yesu mu obi biara obachi miadi no onye onyira le mu benya dan obenya down kwa ka che ni pa kron so onji Kristo di obenya down kwa ye mompa ye nsere down kwa ye mompa ye ensre dankwa. Demu ye ji Kristo di edinya dankwa. Hallelujah. Because ye silly sad ye no. Ewo Kristo mu. Eno no pache wase. O say, then they said to him, what must we do to be doing the works of God? And o say, edia nye nye. Ye nye nyanko po e juman se na unsu ye binana. Demba say, di omu di yesu e chino. Wante shi yase. Asema Yesu Kristo preach o preach bebrebe nyina nkrofo no ntiasɛ yeduane na enti once Yesu ekyerɛ ɔmakumamu de ɔmakumamu ade kyerɛ ɔmuhwie na ɔsɛ den na sɛ sɛ yɛnyɛ den yɛnyɛ yɛnyɛ nyankopɔn adwuma na na enti afi na nkrofo na dwene ade abafie Yesu yi ɔmadwene fi niema na ɔmɔhwehwɛ no so sɛ saa niema no nkwagye bia dum mɔhwɛ nkwagye why ɛno bɛboa mu. Odofo a wutie me hwehwe Yesu. Hwehwe de enkwagye ewum de nkwa etini mu. Ono na agye nkwa no, ema wiase na adaw, ema obi na adaw. Entwe wadwen fi Kristo som no. Hwehwe Yesu ye. Tumi nyina awura no hwehwe na kiri kwan, de ben hira kese e de ama. O say, what must we do? To be doing the works of God? And Jesus answered them, this is the work of God. Ndi Yesu e kire wo. O say, yanya nyami ejuma na na, sena awu yeni biyana. Ena Yesu uchere o say, this is the work of God. Weni nyanko po ejuma, nti Yesu bechere, yenti nyanko po ejuma. O say, that you believe in him whom he has sent. O say, weni nyami ejuma no. se wo je de yasoma no nedi se me ka che no dan kwa no e wo kristo mu nti jinidi ubenya dan kwa nti wo yesu ma mu answer no se mu ni dan kwa mo hwehwe de e be sei no se dan ne e be ye yenye wadwuma ni bia na na yesu si da bi o pe dan kwa enye nyame adwuma na wo so ye se na bebre se wo ntirim no me kwa pra sorry them o ye nyame adwuma because see, once a condition ye dey see wo may ye nyame adwuma because of see sofo ye nyame adwuma because of person nyame hira no nya sika no it say sofo dey wo tv suni radio suna o meto won care mu o mo members bebre congregation bebre sadini say sofo ni timama sofo no che say dey bia no butaina yes say nyame adwuma na no ani jimidi dia wo mo mo ka say nyame adwuma me kwa kwa eno ani say jimidi ti answer yesu de ma omo no mamun di eduane a dankwa enim na momo bese munya dankwa de a monje de osoma ame no eh de osoma no eya mi kristo munji mindi uji mi dia so bibia ro ba jimedi no ba den onyira na mo benya dankwa ti yesu kire on kwa on be fa so a on benya dankwa so on be jinedi hallelujah ti de me kana sie yi so on be ji yesu edi on benya dankwa omo jini di via se se wo di yesu echi na wo dan kwa dia de bi obeshira bodo so ama wadi ba ye wadwin sa bodo na ohwehwe di dia ene no no unya dan kwa hallelujah enti o se jidi adwuma na amo ka wasem ene se obeji nyankopon di adwuma na nkrofo mienu e ka che yesu se yenya adwuma nsa yenya dan kwa no o se adwuma na wo ka no ene no se obeji di enti wo so wutie mi no se wa bra ba wo bo no enkwaje bi edi ma wahwe abrabo na obon enkwaje bi edi ma ene enhwe yesu jinidi ne be nhira kase e de amam mamento aso o se so they said to him eno msan ka che ni biem then what sign do you do that we may see and believe in you what work do you perform so what did they make an ask here enti nse a meka no ebi yesu se bible kire nse ebi ne kanya me asem mommu ji yesu di esa kire wadwene ene ebi wo honso soso a agye nsen kire ne ene besan bible aka enti asori dem aye wo no sofo be preachi sofo ni preachi wiya ebi be sa kire wadwene wo nya nsen kire wo nya nwa ebi be sa kire ba ebi no after preaching no agye se biibi esi ansem wo ji di aye den acp aye normal san erade aye ndi nkrofo we no yesu si ni pi ade chon se enyensan kire ne nti ena magi medi na mum dia mpesem di na se nkrofo we no enyensan kire ne be mum di nti won so obi sa question we se eden na wo se wo ye e ma ye ji wudi na ma ye se erade dani abodo ni apata ade hwe won no enti me mum ji di anye den ncp wo hu ye but ama won ji di ncp because no ma adwene e wo eduane no so so ati ase enti insanchane ni nyina na nye no na mankrofo ejidi ti nkrofo we no omujidi ebesi pi no agye se ye do mu aide ewura nyame sum pa kwa achi yi enti asofo a ye ekochi souls ekwa bo nti se miko wini soul miko wini soul enya wo na wini soul o nyankopo na na wini souls e de ma no wo de koye na dwuma ne jankai na fama no ba wunya akra e ba asore na tieni ye sofo a wutie me e wo se wo bom pa ye fa akra no na hu won a wo hia nyame asem a ebeje won kwa na ma nyame asem no enko won so fa nyame asem ma asore ni nyina wo hia ma ho kwan ma nyankopon fa wo so enye dwuma sene be ya ombe hu niema bia be mo won gidi ay den acp e wo nyankopon mu eno so nkyere se kwa by force miracle eno so nkyere se kwa by force prophecy me se ma ho kwan ma kristo enye na dwuma hallelujah onyankopon nanim akra no akra na ba wa sori nyankopon nanim won ono nim se asemesi nyansan kyerɛ ni wei no de asakyera asemesi hia nyame asem wei no de asakyera menfo so emprichi menfo so enya nwade nsankyerɛ sofo wutie me ye the writing wo ye servant avele wo na nyankopon ye den en yusu nto mbisa se de watwe adwen si so eden nsankyerɛ ne eden dwuma ena ba ye ni agye wadi omot kato aso se our fathers ate manna in the wilderness as it is written he gave them bread from heaven to eat And you know, or say, yen jam into mumma yesu reference. Yenajan Moses Ebreno. Ewrare to mana if you sro by emamu chinyan kupun de pa or to mana if you sro edi by. And to no mu you no as reference. And this is still uncrofona dune eden and that's why we so. Adrianeso, or Moma Yesu example, Mudi Adriane, eh? Se mana if you sur, Adrian if you sur by Emomudi, eh? In the den I won't so by ye. And the question I was say, ye be Sasan Grofue, Namo, and yes, you see, and I use Mamma Biani di, a silas Sudane, Abudonia Patabi Bridi Shemo. And then mana beam and a mope. Dinner by say, yes, you should have shed the answer to the Momudian, or Mwen Hunu, sir, Sadden free young copo. Awon fan say Yesu na waye na ade bi keke gidie bi anim bombe so mu mana efisoro aban say ye we dey fitwe di ampo na atofem amadi ne akinya nkopon ade it is still amu that's where Yesu eduane na ene de ye omo argument na Yesu ka che won say Jesus then said to them, truly truly I say to you, it was not Moses who gave them bread from heaven, but my Father gives you the true bread from heaven. And you answer yes to the man. Answer yes to the man. I can't be brave. Or say, yeah, channel. No, a friend say, in your manner, Eddie Free. So, or some di mana. Yeah, channel, Eddie mana. And the answer correct, Tomo. Say, Mufu, send me Moses, Mobwa. And you Moses, and a de man and a mamma. Never man and if you throw a janin chain and a de mamma. And you won't, and chrecheno. Or my journey, I won't chrecheno, nan yet. Omu interpretation e won cheche wo enye wo kwa asore no wo ka se ejanum edi mana emri bi etwe mu ye nananum di mana efi ye friend say Moses breso no omanji san cheche na ndi enye so manje di oman tin chrechre na ase ha mamen kanu sa oman tin cheche na ase o se yesu chira wo mu se adwene na da mutrim ne enye Moses ina ma omo mana nemum twedi ampon ene de ma omo. And Yesu asema Yesu peso chere wane se. Eduani amudi yeno. Aya abodoni apatara amede shemo amwetwe nsuyo di abasin. Enye me ena amede mamo. Nemum echano ena de maye. Inti munchimi ndi. Hallelujah. Munchimi ya yasuma minidi. Ebise bibia mi yebiyan. Ose mihuse. De mihuse ejani yebiyan. Eno na meye. Yesu ne kan ye de mi hu se ja ne ye bia no eno e na mensom ye den meye ita sema Yesu e ka che wono se enye Moses e ne maom na mu eja no e na de maom enti o se tie ne de Yesu kan o se it was not Moses who gave them the bread from but my father gives you true bread from heaven enye Moses but they say mecha e de no kure abodo no e ne ma won. Hallelujah. Oh, hallelujah. It Moses the end there, Omudieno. A say, what a call yan so. But Yesu ebe can sim be what I say. Or say, for the bread of God is he who comes down from heaven and gives life to the world. They said to him, give us this bread always. Ain't you know? Or say, no cre abodo no, any abodoa, ifisro. I rade ediama yase. No kure abodu. Ene abodu a ifisro. Aba asasi wis. Se ngrofon bibia. Omo example. Omo maeno. Eye eduyane. Ene Yesu se. Ene ye wono kure eduyane bia. Eye eduyane bia udia kom ende wo. Ene ifisro a irade diama yase. Omso. Oh. Eduyane wo ho. Ene maye se eduyane no. Ne yindi. Sine beya ekom nyaden. And the MBU. And Kofuna Dianye 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 Inti Yesu Kurano. Or the Dianye Kura ye example. Edi amom. Se mana na e janumudi yeno. E nyanko pone de maon. E ye true bread e fishro. A e baye. Om se sa. Ani amaye se Dianye bindiye. No moun nim se. E rade e kasa afo. Nwa nkasa no hon. Yesu na ne dene hon. E ye sa. E nkwambu do na e fishro e baye no. Enkwa abudu, enkwa pa anona, ifisro ebayen. Ose ni mu mayen, ene mayen sa, enkwa abudu yi, ni indi. Sinebe ya, yens, ekwamu sanya den, endi yembi, yen chin fiche di anibi yem. Nende, nwano, ye nyankwa. Enjo, yiradidi, abudu no, anase pa anono, ene di yen chire, ɛde akyerɛ wo because ɔma dwene na yɛ aduane dodo na tie yesu kan se mi ɔ say jesus said to them I am the bread of life ɛne ɛmea me ne nkwa bodo no muyi ma adwen fi paano na ɛwɔ nsawom no paano na ɛwɔ nsawom no muyi ma adwen fi paano no so ɛnyɛ saa paano na meka ho asɛm na mmom mea me gyina no I am the bread of life ɛnkwa bodo no me ti sɛ mohwehwɛ abodo foforɔ bi a nkwa wom a ɛne me It is still I won't say, Omagini kwe dwianen swa. Na yesu, atwe omagini, adwina fwe dwianen swa, dia bon wankasa no so. Omagini na ye dwianen, but yesu, atwe omagini no, edibe si ono no so. Se, abodo bi o, abodo ne enkwa wum. Samkwa no, ene miya mi jina, se abodo no, ene miya mi jina se. Ay se po ko piye bebi ya, yame fa no so ye, amwande ne senchire ne. Engrofone wo kromo onso no, wanji bibi endi, eka abosu no. No more abosom be a unity unknown God. Ain't in a way, almost say, sad dear way, dear. And ye, Quaku free, na ye, ye, and ye, Antoine, ye, ye, wait, dear, me, ye, ye, sure, say, a ye, sabosom, na ye, nimno, or no, ye, and a posse, aye. Mesum, sabosomno. Sabosom, ye, two million area. Sabosomno, or no boss, sonia, say. Sabosom, say. No, in Crofona, I abosom, tip. Paul, you so sa unknown God, no? Edi preach ye, e man kwa jye, e bae. E pointing krofona jwene fa sa unknown God, no? So e ba nyanko ponso. The same thing na Yesu ye wahase. Se krofona jwene ya abodo, ti Yesu fa abodo, no? So edi pointi, edi bechre onwa, no? Se mene sa e mkwa abodo, no? Ha, sene be krofona jwene be fi edriane so. Krofona jwene be fi ade ombe diakwa mu ye mungwa. No mu se asama ye kan nyaduane na mum ye ka enkwaje esem I say I am the bread of life whoever comes to me shall not hunger whoever believes in me shall not thirst oso bi biara beba me chen no ekom ende no ekom ben na yesu kan asem nyaduane kom o nyaduane kom ekom ende no su kom so nyaden ende no na me say wo yesu mu a unlucky bibia wa asase we so bibia ni wa be lucky hallelujah honhum Any who name in a one like him or say, but I said to you that you have seen me and yet do not believe me. And I'll catch him say, May catch him, mo woman, name sumunya day, munchimindi. Tiesu eka de one crofona kume munyana, ediatrum, mene and qua budun, mene and qua abudun, do beba min channel, a commodino, in scomson dino. Mujina say, mo woman, mo would the assuman no. If you saw the abanansu munya de munjindi. San and nansu et ye. Ya boyesu deuru, ya ba nansu bibrina empese ombeji yesu Christu edi. Ya bon deuru, or say yesu no em quanche, the ashisha was as we sun, any Jesus. Nansu yem dudwana yem fa yesu ye. And ano pay me time nechim, mesre fa yesu sel kra, and wajemqua. Nebe shira kasye ediama. Shisha yesu e chiri kwain. Hwehwɛ enkwa bodo no hwehwɛ dia enkwa woni mu no na bɛn hyira emfa wo ne bɔne dodo a wedi ene edai emfa wo ne bɔne dodo a wedi wedi nkwa na nyina yesu ayɛ krado ɔpɛsɔ de bɔne ne kyɛ wo woda so te ase akwanya ɛyɛ wufuo enani saa akwanya wei ba woda so te ase dia nyankopɔn ɛbɛkyɛ wo obɛsiesie wo ɔbɛyɛ kɛseɛ menhwɛ dia bɛsɛ hwehwɛ dia enkwa wom ba bia wo bia so te ase ne mɔmpaɛ Abaya da wase enano pe ma wasem. Buayen na fire burning in acheye. Ni intimi ensumu ye ni anya ayirama. Huya mobo na pepaya bone ni emra tu nyina. Ya sacha ya jwini nukure nukure mu. Ibedi wechi ye mkwa nengina. Ewe yusu dimu. Odofuo u ni asore kwa tu nsade frew. We are the Wesleyan Church of Ghana. Ye wo old hospital. De tuwa post office nsu echi pe. Honi asum. Ye tu nsade frew u ni asore kwa. Hishe yesu echiri kwa. So wa asore kwa hishe suko. Nebe inshira kesiye. Edi amam. Nyami inshira unonyo kesiye. Sacha wajwe nafa yesu. Ewe yesu Christo dimu. 0555-791068. 0555-791068. Friend indi mkomo. Nyami inshira unonyo kesiye. Amen.